setulengera ekitangale mabega wensozi bamu bafunde balala balwadde bamu bawedde mwesubi ne bakoma mukama tukulembedde otumwebaza subi ya felisi tuke tusanyuke tulengera jetulaga kumpi kumpi nyo fetu mwebaza subi ya felisi tuke tusanyuke tulengera jetulaga kumpi kumpi nyo fetu mwebaza. Somoza enjala enyota nendwade Yesu tatulese feka atwagade abadde wa munafe muwesigwa akumye kigambo kye fetu mwebaza subira felisi tuke tusanyuke tulengera jetulaga kumpi kumpi nyo fetu mwebaza subira felisi tuke tusanyuke tulengera jetulaga kumpi kumpi nyo fetu mwebaza.
Tulengera jetulaga kumpi kumpi.